These are the talented boys behind the mic. This goes to all our fans. Listen and hear this.
Baby girl, you come here. Gagaranya kukonanya kutekania. Kurayanga na baby, let's ask you lukia. Kama paka vaka ni wate kamugia.
Sangani tubara na vyo mukilabu
Mazima
Tetunyo zinairu tunyo zikilabu Kuzinavu zinatituba na tabu Hawa kilo wengi batuwe taba selebu Matukafu vya na vya tuwewe sobu jobu Hawa kunyiravi kwanga sana vikustane feza Kuzina tuzinewe itu mutatuteza Kazina kazi muno kale mesele na bafaza Kowe mwana mto oba mkuro oye nakacheza Kimfu hamsiri zemba lize bubaza Omba biri basa talented boys we are brothers
Talented boys we are brothers
DJ Brian.